Jerusalem, ikayalami. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana, Jerusalem, ikayalami. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana, dawoyami. Ayikolana, mbuso wami. Awukolana, ilondoloze. Dao yami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Ilondoloze, 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 zungangishi. Ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami.
Exclusive from justnaja.com.